Isithombe seshumi. Izindaba ezimnandi zawo wonke amazwe. Le ndaba siyithola esahlukweni seshumi. Siqala ukufunda evesini lokuqala ukuya kwelika 48. Ngesikhathi uPetro eqeda nje ukukhuleka, amadoda afika ezomfuna. Ayevela kwelinye izwe ethunywe indoda eyayibizwa ngoCornelius. UCornelius wayengumholi wempi yamaRoma. Wayethanda ukumesaba uNkulunkulu. Ingelosi kaNkulunkulu yamtshela ukuba athole uPetro. AmaJuda ayekholwa ukuthi amaRoma angcolile, kodwa uNkulunkulu wamkhombisa uPetro embonweni asikho isizwe esingahlanzekile. UPetro wahamba nalamadoda baya emzini wesosha lamaRoma. UCornelius wawa ezinyaweni zikaPetro wakhuleka, kodwa uPetro wathi, sukuma, nami ngingumuntu njengawe. Ungibizelani? Cornelius wamtshela ngengilosi. UCornelius wayemtshela ngoJesu owembula uNkulunkulu ebantwini, ekhombisa ubunjalo bukaNkulunkulu. UCornelius nomndeni wakhe babekholwa nguJesu, bawamukela umyalezo kaNkulunkulu, baba izisebenzi zikaNkulunkulu. UNkulunkulu uthanda bonke abantu noma ngabe bakhuluma luphi ulwimi, isizwe noma ibala lesikhumba. UJesu akafikelanga amaJuda kuphela ukunikeza wonke umuntu ukuphila okuphakade, zonke izizwe ukuba zimthembe futhi zimkhonze.
Yeah.